yande joy e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi aliya nyalli abdul mun yottinta e modon sembe habaruji mede hande ni halando puddol ton andan ni der commune agades jango mo alla yari duni yilaru wadande himbe kural hisinde be nyaw ko lowdaade gan wadi duni fa handen wakkati ko nyawgo andan wangi no raba himbe en kalandu ni fa handen do andinore resude kaborde ko UF PR fedde himbe leydi Niger murtune duni fa handen adi kaborde e habdudidde gomnati do laabi go don di jaadata e ko do hi yewtare pindinol meden handen studio kalanguni wadando fi no tajande himbe kite mayde wontiri do andan leydi Niger jango mo alla yari sigila yilaru tufude himbe kure hisinde be nyaw bolow daade fuddoite to andan ni der commune agades kure duni fa handen gadoje ujunaji chapande jeneka en gadda himbe tufe tufugol duni fa handen dun yaan fuddoide dun der jangirde pamare e jangirde duni fa handen to qur'an wadete mo alla yari duni fa handen ko watta himbe ujunaji chapande jetato e dido kan hida tufede nani ko abubakar atto kalo do inde loktoroje commune agades famtini ko anise kadi mo defirtaade ngal fulfulde
bonna resi 42
kure ko wattu ujunaji chapande nay dey bawde amin kewa sanne ko to min kebono min jirri fu sen sabe min bito joni okani min duro min tufa sukaabe fayatobe duubi sappo e didi taabe le lekkoliji pamari fa hande de taabe duubi qur'ana ko min kisi e buri sukaabe ujunaji chapande nayo en nayo jon OMS fedele duniya wi wadda nan min ballaga kure ko wattu ujunaji chapande joyi sen en kawri ko min godi be ko waddonto be wattana ujunaji chapande jenay nenne ne ka dum dom wallami min kebbe min tufa himbe ko wattu ujunaji chapande jetti didi jonnon ko buri sembe to amini woni yaade le lekkoliji di tufa sukaabe je ben fum sabu nyangu endam dangaina lekkoliji di tondu konna nyangu wono beydoro tondu nyangu wono wara himbe dun sa min bindene le lekkoli to min jaatu min tufa sukaabe endam illu famarbe faato be jubi sappo e didi wambe sembe de non Allah jabbi min puddan tugangal enda talata
on projette l'affaire au plus tard le mardi
doni der hubere nyama himbe dubbe no tuma awjotobe taxi diwtude cukabe rewbe no dillida diwtol golduni fa hande nde en dari filla mudum wada ma sanne do whatsapp facebook e ko nandi tawi duni fa hande be tumete ni do mere no en kettino ko gamache mamadu yasambu ardido senko taxi wandan ni fedde darani de awjotobe taxi leydi niger wi do majum ko moktar hamadu waddi firta dengal fulfulde
on a plusieurs fois
kile kewde sarabe sukabe ngardo wiide min keka en sukabe mudu en majjiri en tiagal naati taxi dilli jakadu wana hono taxi on won hon dilde joom en sukabe rewbe en da wobbe fedde krab janambe naati taxi dilla jaaya hana to gorko mo yewade nyalaade heba ko hontir haajeji mudum gan mabbe fuseni police be noddoybe tiagal majjum be jantina fu be a wala wana jo taxi o dilde e mabbe joomu wetana muradu mun niyi wadoy balde to gorko mudum dum don wadi ko min biito joni himbe faama ko mo en to be koje mbi'e jo en taxi ji kay ngono diwtudo do be dilde e mabbe jon taxi toy wodi jawdi ko way hoyde biddo debbo ya watto amo e lay hotel balde balde ne nyannama no yarnama no yobbe cede hotel nenne be acca wiide jo en taxi hoji suka mabbe rewbe dilliti ga hande de ko won don woni haajeji suka rewbe ne heewi wodi du sara mabbe ngala ko way hunde debbo haajeji mabbe
taxi man par rapport a ce phénomène
Alaji Amadu Sabo lamido to enda ni ledi are wono mawni witine de enda ni o sigilake jande Qur'an jippinde ganduni fa hande jonde jam hebo der leydi Niger e dungu gu barke duni fa hande jippo der kap kula reedu Niger di enda o wadi duni fa hande yilaru famtinde pawtobe duni fa hande ko watta be acca sodude dabaji bujjadi be chonnere nani ko Alaji Amadu Sabo lamido are o enda ni wi ko liyo ba waddi firta dengal fulfulde
l'organisation
a aurinde ko min gannde kan woni elde Allah subhanahu wa ta'ala jippinana en dungu lobbule keru leydi meden fu faande Allah reena leydi Niger hisina dum sarriji di fu jonno faande minen lambe fina tawa nokku futo min tawa min ngada dabare tindinde himbe e firde ko e mudun en sabu wonko wonno wad leydi arewandi hunde ko wela festival kala kan wonno nguykaaji wonno wade en bujja dambuce be bujja ba nay ko dun jewtino se tawa nguykase be gadi fu en jartabe ko ka faawtobe hirsa onda nene wadi ko noddumi keddi faawtobe wombe leedi arewa fu ngara gam batte tindine holle faalaaba gacci ko no waddum endan ko watta ko dum darne blawol biltorgol sabu ayi nguyka hunde bonde non se heewi himbe fatal gindini himbe fu kasendan rafinde nagu waran naata to dum wonno koro hawrter amin de
UFPR ano fedde himbe leydi Niger ni murtunobe adi kaborde ganduru didde jenari e rafi sardande himbe gonga maral lobal duni fa handen fedde de enden ni handen darni murtere mudum waddi kaborde mudum resi dum duni fa handen gan jonde jahebo do ender leydi Niger kenga fedde de enden waddi andinore majjun do der huber nyamede enden ni wakati ardibe fedde de enden ni nodduno kokobe habaruji nani ko Mohamud Sala ardido fedde de enden ni wi'i ko min kebi to bandira
Depuis la création du mouvement,
il a fait de endamme chingidum durwidide jeinari kawoni kosabi murterde endamme den gadadum raf sardirde gonga rafi maral lobbal kona no wade wakati maral Mohamed Issoufou o tefino narral hebo chaka ame e gonnati Idriss Déby kantawa chaka amen no tefa narral gal enda hebo gada mayde Idriss Déby bazun kandu konati lamu kandu tefi narral gal enda hebo o watti bibbe di Niger go e himbe leede yasin gon kalde amen naral gal enda hebo gada tay kaaki kimen gadi hannen men darni murtude e gonnati leedi goddo wattaame wadude dum mine anniani dum koy amen
avec le régime
Biro polisi be joddinado ton enden ni taketa de region Zender de ki jungudu ni fahanden do himbe bombe dido godon bujjobe no nanna yaru yaruji bondi ciottinoji hakkilo sappo yade sappo e tati lewru ma hitandu ujina didi e laso e tati tabo wiwi kiloji mudun ni laso e didi e kinije tramadol chapande nay e go o miccintina himbe duni fa handen ko biro enden wade lewru ko joddina nani ko Boubacar Idrissa ardido biro sarusi police be enden ni to enden take tawi ko Abu Sarki waddi firtaade ngal fulfulde
comme sere lati do ko wad awarjo wad e ba lewru kille didi ni enden be nanga drogue drogue ko nan ko heba wattana ni hono tagge cannabis nogay e nay hawtade e kinije to adol dudde sanne police ba ko be boye fesel e nokko dum latne ke be golla mangal lawol taketa yaade ma tamay do wonto be nanga himbe enda sappo lewru enda yande go subaka den wonno ko police goto o yi moto himbe tato no wondo moto enda den non dido be doggi goto be kebi dum no wonde e botor den non le botor bi se tawa tagge chambre indien enda nogay jenay ko eta wadan kiloji nogay di ciade mo hisama million go united sapo tat lewru men du fa hande be kebi kasen neddo goddo kandu kono be tawri dum kinije tramol dudde sanno dum fu dum jiwata na har mujia warre do enna kay latake nokku fottere to kulli de hono witto
Do lawol siriyade limore mawne himbe leydi Niger ni INS sarusi leydi Niger kawji do limore asawe bitido e duni fahanden fuddi sigila mudum arano ton enden siriyade limore de enden ko leydi di enden ton der region doso tombo kirey kanduni fahanden ton non batu hokkude lawol limore de enden wade fudda nani ko madan takuba ko Aminatu Burema adido sarusi enden ni ko wi'i ko Farid Burema waddi firta dengal fulfulde
C'est le lancement de la phase
Hokku de lawol limore wade der communiji sappo enay redu leydi Niger chubadi hanne hana limore himbe leydi fu kawonno wade gal limore mawne de enden de sirimudum huubi lewru de sambur hitan du ujunadi de elaso e tati wadoite meden tittinkini ko watta sir limore de enda fu tawe huubi fadde wakati on enda yottade tambon cire men jehi rewbe sukabe burtoyki sanne dundu hokkimen tammude ko limorde enda no wadirte no wodiri hannen du woni kulal ame aranal golle ame gada mudun natte nokkuje limorde enda wadoyte fadde limore mawne de enda wadede
après ce sera le dénombrement général
Mawne witine de enda ni komiti joddinado hawjo labi kawjidi dun fa handen hojude are no nanna der leydi Niger di enda surtout dum nabi am misali loreji mawdi nannoji are di enda leydi Niger yaha wartaji mu en tondu gaya fedde de enda himbe mudun jehi firtode ko e tawabe der fi warta yaha wartaji loreji di enda tondu gaya ganduni fa handen ko watta lawol gaya kesol gadangol golen ni bo himbe no nawtoro dun nani ko Cheibou Thiambiano ardido fedde darani de lumotobe mawbe leydi Niger di andan ni wi'i ko Fadel Alou waddi firtaade ngal fulfulde
Cette réunion
semme hala hawrina de endan ko nana tefe der mum kaw woni dum firta ko e himbe gaya gandu acca hebbinde loreji are ko buri semme majji ga iri majju no wara beddaaji de beddaaji gala du himbe ketta wadude hawartaaji mubbe e jawdi mubbe der ko yirna didabel mundu fedde imo wa wadi anne wattude dum gollira datol sappo e nay go lewru janvier tan du jina didi e lasu e nay kanjum sabi minister kawji do fi nyibdiji mawdi o ardini dum der sigilaaji makko on gi'i du wadi duubi fadde dum moccina beddol doso yaade gaya gonnati wala bawde sanne ko wada golle de enda sede dum ciami himbe be juude mum ben tawa der fi o enda e gadda balla mabbe kambe duube bi'i no wodi laabi di dum tokka ko reena beddaaji di enda no haani du laabi di enda nawtore
la route il faut l'appliquer
feccere ne bere fijo latabal ittodira tefude coupe ko leedi Niger di enda ni fudama kenga alal sappo ene lewru ma hitan du ujuna didi e laso e tati der majundu ni fahande AS Douane fotti ton enda Niger stade general Seynou Kounthié e AS gendarmerie to AS Douane enda ni hebi jalorgal go e bolum latande didi potete enda du ni fahande jango mo Allah yari wadoyte liberté FC latidowan akokana AS garde national e Uranaka endu latidoyta ton enda ni stade général Seynou Kounthié enda ni micintinen himbe du ni fahande ko AS garde national kan woni fedde wonde yeso der latul bal ittudiragol enda tajande himbe kite warede lawol jukude mudun hedati mudun duni fa handen no tawa der dewtere kite leedi Niger de ndam badu ni ko illa hitane duubi ujunere e chapande jenay e chapande jegom e je badu ni fa handen ko illa hitane duubi ujunere e kema jenay e chapande jeddi e jegom wayre leedi Niger do ndan ni tajanaado irkite de ndam wore jeddi rewitine de ndan cukabe ummatore dido godon du fa handen tajanaama irkite de ndan nani ko garba ilu al moktar ardido dental pelle darani de fa handen ko watta dati jukkude irkite de ndam wartiraama bulunna ittama der dewtere kite leedi Niger de ndan ko wi ko Zainabu Abdou wadde firta de ngal fulfulde
les dernières assises de Niamey
sariaji ngada Niamey et tilabe ko sagiti din en kanyo region kedile le Niger en yedum bedo fi kasu warede on enda wana hon sukabe Niamey didon nangabe jeddir jabendo fi kasu warede on tannon ko to sappo e taton wombe le kasuji le Niger do nanganabe kasu warede do ujuna sappo e taton jogabe le kasuji le ndifu wela limin kanon woni dum hayna kimi sabu le Niger do talki mudum sariya ittay nangol neddo kasu warede jono kirtol wala ko way sewana tan nanga jomu kaso warede do gatcheji diida do majjum hono ittude yonki en na walude ittugol yonki na hawrugol tetugol debbo e ko nande mu kanon illu hitan ina temede jena e chapande jedde jeego den war nange ware dubina de noga etade mo gonde wenda se leydi Niger waawi yawnude ittugol kaso warede on enda mun ko wodi sanen
ligne de pays abolitionniste ça nous plaira beaucoup
dental pelle leedi Niger ni darani de duni fahanden ko watte dadi tawadi duni fahanden de docteur kite leedi Niger du kude himbe tajanaide fahande duni kite mayde wartirama bolun duni fahanden bi en ko dewter de ndan nudin der dati mudum no wodi laabi di jukka himbe tajane irkite de ndan sappo e go didi yaade sappo e tati lewru ma hitan dubu jan didi e laso e tati dundu waddi ko to endam maradi batu joda hale wada to endam gan sigilade labi di endam ko watta duni fa handem be keba balla to député endam ni labi nabi en dati di endam gartire bulunna itte der dewter kite denda en kettino yewtere al moktar garba ardi do dental gal endam ni e mohammed mamman ko firta de gal fulfulde
kite warede cuudi kite ta janta neddo gaddo gacce mawde ittude yonki nawtoraade sawru na labi nane tawede der habbidani ittude yonki na wadude habbidani yanude e debbo na jungo mudun tawe der guikale go do leedi Niger neddo fu nangida iri gacce de endan hitante ta jani kite warede
hanne leedi Niger himbe foto tacana kite warede
la region
garwal kasu region tilberi no wodi jeddo be der mu en tawa debbo goto mo wada duubi chapande tati garwal kasu nyame himbe chapande tatu e jeddo region maradi goto mo sudu kite age tajani dum kite warede
himbe be en e barate non nanoy be gadante
heureusement au Niger il faut le rappeler
yettore alle ko do enden leedi Niger dum jokkaki warude neddo en taƴanama kiite warede illa hitaano duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeɗɗi e jeegom ɗo e nder leydi Niger wayri goɗɗo ware gan taƴanama iri kiite ɗe endan leydi Niger mba neɗɗo taƴanama iri kiite ɗe endan seyɗe gartire kiite kasu keddi yonki amma mba ko taƴanaɗo kiite ɗe endan nanguete kasu noon keddi yonki mum hande himɓe no kaani hakkilade gan laamu noon no yahanno waylo noon no wawi laatade ɗum laamu bandiraɓe kettiniɓe habaruji studio kala guɗo kokkol habaruji meɗen timmi.